Diddy for that. Diddy for that. Diddy for that. Diddy for that. Diddy for that.
Woos.
Diddy for that.
Ibi 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 yo.
Diddy for that. Diddy for that.
Ewina ewina.
Hello. Nimeachwa tena. Nimeachwa tena. Nimeachwa tena. Nimeachwa. Nimeachwa tena. Nimeachwa tena. Nimeachwa tena.
Diddy for that. Diddy for that. Diddy for that. Diddy for that. Diddy for that.
Woosa.
Diddy for that.
Ibi 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 yo.
Diddy for that.
Ah.
Diddy for that.
Ewina ewina.
I say. Hello, Mr. DJ.
Ukinichukia nina kuchukia diddy for that, diddy for that. Ukinivimbia nina kuvimbia diddy for that, diddy for that. Usiponi cheki sito kucheki diddy for that, diddy for that. Ukinichidi nina kuchidi diddy for that, 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 diddy for that. Ewe na ewe, diddy for that.
Ayo,
diddy for that. Diddy for that. Niache, si mimi, niache. Kwani, kwani, maisha yako yangu. Maisha yako yangu. Niache, si mimi, niache. Kwani, kwani, maisha yako yangu. Maisha yako yangu.
Hello. Nimeachwa tena. Nimeachwa tena. Nimeachwa tena. Nimeachwa. Nimeachwa tena, nimeachwa tena, nimeachwa tena, nimeachwa tena.